iMusic.
Hey yo, Noni B's in a building now. Happy sun, Tanzania to Burundi. You know what it is. One Records S2
Raido
Waza.
Niokoe kwenye jangwa ye mtoto wa kitanga. Ni atajilo mapenzi zadi ya kasi mganga. Nguzo yangu daima takwegemea njia yangu. Niongoze pa kuelekea. Ndo maana mapenzi nitakuvumilia. Karibu moyoni mwangu hakuna cha kuhofia. Umbo lako nishalivulia govia. Mwendo malingo design ya malikia. Moyo wangu safi kwa penzi unalonipa. Basi tulia nami usije ugani zeba ha. Kamba yangu niokoe ndani ya maji. M4U usiniache kati ya jiji. Bara mwezi yangani na nyota kwenye giza. Akilini bila wewe sitoweza. Upepo mzuri neno lako la niliwaza. Noni B, Happy Sun, One Records.
Ukute ye virangasa. Kukureka sinchogora. Muliki mwazo kikora, yeah. Kuse you are my best love. Love you how you look alike, yeah. You look alike. Kuse you are my best love. Love you how you look alike.
So so beauty, so so cute, amazing lady, you are so pretty. Nilikuchagua kwenye kundi la wengi nkiamini. Utavumilia mengi, usijali. Njoo tucheze patati patata. Ulipofanya vile leta utata, city girl. Naahidi kukumilia. Usinipoze nkaishi gulia lia. Natamani tuende Eldorado. Happy Sun Noni B, niko rabo. Tulia ndani uzuri wako kwangu luru. Usiniache gizani utazima nuru. Upendo wako kwangu nyenye la mahulu. Mwanike wawiza nzugu getelulu. Kitu gani cha kututenganisha. DSM Bujumbura kwa pamoja.
Ukute ye virangasa. Kukureka sinchogora. Uliki mwazo kikora, yeah, yeah. Kuse you are my best love. Love you how you look alike, yeah. You look alike. Cause you are my best love. Love you how you look alike, yeah. You look alike. Ukute ye virangasa. Kukureka sinchogora.
Best love, yeah. Look alike, sweet girl. Love you, yeah.
One record.